Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Barouji amène et fulfulde?
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatari jetti lewru décembre hitande 2015 jenna yemde sokidu studio tamani miden tawa ele maison de la presse bamako jetti nonodo kabaro juri Oumar Way Gallo on compétitu wi de tiagal dum woni jontidi ko bonanday di ngaddo o tradition do bamako do wakkar jono gubal jihadin ko be galbe noddirta almurabi tun galbe kolli nati dum woni yibbe mabbe dido ngabbe dido bonandaji gal Mukhtar Ben Mukhtar woni horejo mudun walde neb no dirt transparency international humnino hon honjade anka yurku yurku ji ngadoji le afrique do fa yotto yo leedi meden dibe collective do wakkati jono yidum yahat tan idum beede hebude sembe do mali do won kabaru yurku yurko ko dunke ande do kebe collective le hen wakkati jono do hulbini sanne lamu an hani tabade yaw yalla hono rewirta dum won dati di seki wiide fa haba e yurku yurku di gube do no dirt platform kany no dirt aza waddebe collective de kawtal mabbe gal be ngadno to in khalil to gal do kawtal gal timmile cekiti yonternde wakkat jono be fu be pamri holitinde wi to in khalil to jon kabor gal fe goto fa tawe ton do kolitiwi dum wonon anka humnibe kabaru yigaaji leedi meden di yimbeere chapande njoyom dum wonon humnibe kabaru yigaaji leedi meden di be fu be kolitiwi wakkati jono be jabini dum wonon dati di laamu o sekuno il hitan 2013 no yigaaji kaani tirtirede leedi meden di sekrab dum wonon kabaru djimo dum jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade joni woni jonte didi hono tiagal ko bonanday di ngadno leedi meden di nokku no dirtodo radisson buludo bomako do gube jaddin kobe no dirtede almurabi tun debe kolitiwide kambe ngaddi do bonandaji kenya doli tawedbe kolli fotoji do won yimbe dido ngabbe dido bonandaji wakkar joni hoddube dartata le hen holitinde wi tanfaabe kollo do hen finde kambe jaati ngaddi do bonandaji kede Ousmane Dikko ko mobi ni en do hen
lewgal natal yo sukaabe jokolbe didon ornube kaddule soldat sen tambube malfe sen dari bangi mobe gel desawal balal bili e mudun gal binde arabia winda e dow mun woni ko taykete sufa binde arabe ana pawi e dow odo photo goto be do sukaabe jokolbe ka ana andite jaati e le photoji hono dido warabe de habbiti mali dirannobe de dido photo dido ortem hollinodi e jabbade e tele gube didi torraje gal almirabitun gal Ben Mukhtar wiyanta kany e front de liberation de sina gal amadou koufa wiyanta andino yo kambe jamiri o golle torra hotel radisson blu jonta di tiagal mudum gubal jiado algerie Mukhtar Ben Mukhtar holli photoji be do torro bi didon ka wala fu ko facciti e dow kobe gonani le holligol dido photoji ana martina kumpa gal gubal ana wondi alqaida o maghreb islamique dande
ɓe kolitiwi ɗum woni haɓude jihadin koɓɓe le saha leydi meɗen ndi kañƴe fa yetto yo le wuddu leydi ndi e le ɓaleer leydi ndi ɓe kolliti wiide to nan paala to yimɓele ɗiɗon woɓɓe kase nangama toon sikkitaɓe wiyede yalla ɓe gondi yimɓele bomɓe sumbuɓe le majjum ɓe fuu ɓe gaddama ɗo bomo ko ɗo fa gendarme ngaɓe gomɓe ɗo ɓe landoɓe keɓa dow hen faamu yalla ɓe gondi jihadin koɓɓe na ɓe gonda le on ɗo wattudu ɓe kolliti wiide won goɗɗo kase nangaɗo nokku noddirteɗo gamburu iɗum leyi laamu duga bugo sakiraɓe ɗo mbaylintiri mijoji moɗo halla men bemalande ngal mi noddirta phase facebook ngal
Tamani
walde neb no dir transparency international wakati jonoobe kolliti dum woni imugol mabbe golbe ngadi do mali do honno yurku yurko wori leedi meden di yimbele chapande yimbele tem derefu chapanta ton landabe be fuube kolliti wiide wakati jono won ko be kokki police ngabe jartle hitane hikkande yimbele wobbe kase du landabe dum woni tem derefu chapande njoyom en jogom ben kolliti wiide wakati jono dati di lamo segi fa haba yurku yurku di lamo tabaki di do dati kede ko Ousmane Dikko mobini en do hen
I adaduji annama e leko People and Corruption Africa Server 2015 tongiko le tongande de wobbe le runda Afrique miloji chapade jeddi e joy neddo gondo le runda Afrique ndokki ngenaari e le wadde yurkurikuji hitan jabbinde do mali do police ngoni ardo e o golle wombe le gouvernement be yo tatobe e ngaki juju en magistrat en yo njoyobo député en yo njegobe gollobe to president woni to be yo njettobo amerian tube e horen dina du kennaka sara e golle ko tonga ko holliti jama woni torrido do mali do temdere fu chapane joyon e jettombe mbi o golle beedori ke dole leedi duubi sappo e didi ciaktiidi chapane joyon e jeegombe mbi gouvernement habatako do mali do temdere landa be fu chapane tatobe mbi dañi ko ndokki ngenaari gollobe laamu policien fu buri heewde le janginirde e cuudi doktoro chapane tato e goowo faawarde chapane tato e nayombe le temdere fu ngarri non iude sappo e jetton faawarde chapane tato le temdere fu ngari hono non du fa keba talki laamu
kuliti wiide wakkati jono sa ƴewi odo golle dum yubbaaki feebe bi du dum hulbini sanne non kanko etienne faka bassi soko holitir wiide o wakkati jono ar holita wiide fa hande sa ƴewi dum on datti di laamu o seeki fa haba yurku yurku di dido datti en yubbaaki be kuliti wiide wakkati jono laaman han yeltinde le hen hejoji kesi ƴawa yalla hono watta wakkati jono yimbel ngado be dido yurku yurku jellana be yeso sariya fa sariya nyango dum en kede kanko etienne faka bassi soko yo dunke andal do kebe ko janginowo du jande do wure leedi meden di ko hali do hen do fa tang Ousmane Diko
si on bami golle o policien artike o golle yurku yurkuji ben yo famar be le o golle wobe gouvernement ben yo tatobe dum an holla politika kuji bamadi e le sariyaji kaboji e hono di golleji di assemblée ngotani bawa ka donnede e do yimbe le jukko aje yo magistrat en kani daranade fajuji en tifama an holla hono hambe habude e di golleji goni hore majji se cumu juri mayo wembi nifo handen yo leedi yanke landa yalla politika ku jubbidana habde o golle yalla daranibe e habde o golle yo gongirante en jati yalla du politika ku ana ele ania lami leddi fa kaba e di golle
be kuliti wi wakkati jono do won waldinde be noddo to cop 21 walde humini non kabaru ha waluji li adnara allan du wakkati jono be beedi dewtere do won to france to kawtal mabbe gondugal e wadde tongal hejab malin ko be gombe tombe be kuliti wi fa hande leddi do dewtere ko heewi yubbaaki li hen sabide sariyaji kedjana ka wakkati jono kandi on humanade kabaru ha waluji li leddi meedi ndi do e tawede fu be kuliti wi de kaldal e kawrangal an wonde yarde yeso on jawlel de be darto e deedu yoga e jawlel de fu kebama kede kanko noddo Abubakar Jabate o yo kanko no ya do wonon malin ko to cop 21 ko halido hendo faccitan Ousmane Diko
arelti dalla mawka ka yo tobbe gondade e miijede de ko nayi e bangal jawdi jalugal wadi ko wanda yo wiide temdere fu chapan joyon kenne e butugal kutteji waltagol wakati chapan joyon beedu kenne e do wowtorde e waltagol wakati dum weli kala joni o kanon mon fu beedan go leede balere de dole hennugol de du e lay ande kesse de ti dalla wadali e do de tobbe kafu yo bangal sariya woni ko tiidi sabe leede de jida waji binede tabade adiji di bamidi adiji leede tan hejeta no pati wulare jabboro degreji didi leede gondude e yirwude de ka jida fay degreji didi yo degre goto e feccere jeli e ndardama nakinaade sabe de fay kebal degreji didi kana mon fu beeda fa bura ko wodi handen ko
gube murtudum wono ngodde li saha leedi meden di galbe noddirta plateforme fa yotto noddirta ngal aza wad galbe kuliti wiide wakkar jonobe fube kaldibe pamri nokku noddirta in Khalil fati mangal pade fe got tawe ton fati jogido kaborde fe gotudu tawe to do wono yimbe le jagotobe gonnobe ton be kanye en kan tawe ton wakkar jono dido anyaaji bamama dum wono tiagal ko be gaddo kawrtal mabbe galle cekkito yontere de ko be kuliti wiide wakkar jonobe furdube ngara rewde kongi mabbe wakkar jonobe kuliti wiide du fa hande kaldale kawrangal an wonde yarde yeso non kanko had agal mahmudo o hollitir wiide yo noddo plateforme no kede ko halido hen do foccitan Ousmane Diko
dabare batu adofis adi keno batu wade batte in Khalid fa warde se hebama jombe malfe laba nokku ton o yo dum wadi hecci kenge jombe kabarde labi ton gube plateforme kanye de sema de fu ndakan o godde fu mu e in Khalid ngarata nokku o yopante jagu tan hono no hodiri non non yo jagu kaki yurode Algérie kanye e daba yurode Mali mandi de nokkure gubal fu hayba nokkuje kewde do heedi do ka le in Khalid ka wala e haa ne fay gotal mon fu ana wawi hinnade haaju mu
be kuliti wiide ko foti yimɓe le capanɗe joyom ɗum won golloɓe dow kabaru yigaji le leydi meɗen ndi kamɓe ɓe kuliti wiide wakkati joni o ɓe jaɓini ɗum won ɗati ɗi laamu o yaltini hitande 2013 ɗati kanɗi rewde wakkati joni o no kulle ɗe gondi e ƴirtirede le leydi meɗen ndi ɗum wonno yigaji ɗi gondi e dartirede no le majjunduɓe kuliti wiide le ko warata ko nder o dewtere an hani tabede keɗe kanko noddirteɗo Robert Diarra yo gollo suudu ministre huminidu kabaru yigaji le leydi meɗen ndi ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Diko
yo batu gonɗino ko hawra e domu hitande 2013 bangal jaago kange on dulla kange ana teddi e keɓal leydi men ko nayi e kedde adunaru ndu fuu yo fa laaɓal waɗa e dow jaago mum lebbi ɗiɗi fuu leydi fuu tonga e ɗereji ko nayi e kabaru kange ko tonga e dow hitande 2013 woni ko miijete e dow muɗum le oɗo batu pati maaki maaki fuu waɗa fa hakkillaji luggiɗa hen fa tawe se wonko leƴƴi fuu dartine miɗen yiɗi ko tonga ko hawra e dow ko aduna fuu wajibini ko e ɗum horsi saabe yo gollaɓe kanŋe fuu ndentina ko horsi hen du batu o miijota e dow heeƴo hitande warore 2016
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papa tobe studio tamani
ce krabe jeewen yello do ne les réseaux ngaji dem puddiran do gawo do be collectivité dum wonono janginobe tombe ko yata janginobe chapande jeddom e didon wakkati jono kambe pamminato so ande mabbe beeda hodo no faana beedu gol gol do andal be collectivité wakkati jono fa be paamo hon haggitere lamu worri fa yotto yono e ko ngaydi ngondi e nangirede ton so bami fa haggitere lamu wadi le nokko ci yuruto en gardan fa do kuccala do be kolliti wiide hono watte wakkar jono fa jeyel hono woddindirgol be ngu hani wadirede dum wonono su rewbeele ciawbe nyaaw sida o yelle be goddinira be nguuji mabbe ton dum non faana kawtal puddugal ile kenyen to kuccala to de galdo kawtal du ko futi himbeele nogoyom yurube dum wonon le jalle nyi ngondi ton di kanyen ngari hawrtinde e maggal kangal wadde to balde joy lendi be galdo kawtal dum su docteur on wondo to sigasto kindiri juude e fondation francine garanti minire fa do tumbutu do be collectivité projet kessa bangi ton wakati jono o do projet bangi ton kenya wakati jono fa be jawel hono be kani sakirade hono ko suka be bittata wakati furkole ngalure tumbutunde o do projet na hani wadde ton ko yaati lebbi sappo didi ko ni faana modu wakati jono do fa be kayba do wono suka be gombe tombe be biidu so be kaja fa be gollo golliji mabbe de be jeli wakati jono jali nyu ngondi toddi ballabe yibe jorobe kabaruji fa yotto yo bale hala nane en kanya suka be jokolbe gombe tombe sakirade do katte nyalo hande kabaruji meddi di hollitinde wirtam wakkati on nangiri en joode hono andirdon nodo e seeda yewtere meden de ana wodi